lapho ingoma khona okuhle kwenzeke ebandleni lami ebuye ngihlabe ngihlikizo kube ngikubona kwenzeka baba wena uyasimema kwakho uthi wenza iBrightstand kodwa kunalokho wosa upowder meat lonokubuye kuthiwe imix meat uyangicasula xa be imix meat ayosiwa demede man Masthole we Masthole uyacasula wena indoda ithenga ibulvosi Ipheka wena uyalikhama uthi ithumbe ivosi ivosi alikhanywa ntombazana uchitha inyama yonke upheka lento yakhona le isikhumba ezefulishwe isithutha awufanele ukuba semendweni wena biza awuyeke lento ukuthi mangabe ungibingelela uthi kimi hey Abraham mfundisi futhi angifuni nalento ukuthi na ngikufonela bese ukhuluma nami ulimlotsotsi uthi hey Abraham mfundisi Alkhulunywa ulimi lwesitsotsi lapha kweyami cellphone ngoba ungiqedele i-airtimes. Ya ngifuna ukwenyanyiswa mina Khemane. Wephiki fana. Uyazi ngiyangikubona ugijimisa imoto very too much. U-undertake zonke imoto ugijimisa imoto izishise nama wheel caps neshoka bzodwa. Ma ungayishintsha indlela yakho kushayela ndodana I'm chase you out of my church. Yolandela uMandlovu bloody fool nemcondo yakhe. So holy God akubhenywa nsangu la Khemane. Khanyile Uyabona khanyile sengubone kahle namabhadi very too much Uhlala uhlabiza inkomo uhlabe nezimbuzi kodwa amadlozi akho awakuniki inhlahla Okusho ukuthi unamadlozi afile nje Bosheshu sondele lapha kumfundisi uTshebe ndodana Phela mina ngingozi ngulong kakhulu kune undergrounded connection Uzokutholela amadlozi angcono Uyothi namhla uhlabi inkomo ngisho ngahlabi ikamela uyayibona inhlahla ndodana asilayithi seholy God lapha kuhlala yes wemamloyi ntombazane yami ngiyakucela ukuthi ukubophe inkinobho zeblouse khona ezikuvezayo lapha esifubeni manje kuyangiphazamisa phela mina ngimfundisi onemizwa nginama films ngile types nje ngoba ngiyachatha ngiyachitha ngiyaphuza ngiyaphalaza dlamini Wena uphoxe ibandala eyibadlalami waliphoxa very too much. Uya emshadweni kamsholozi lenenkandla uqoka ibheshwe lithungwe ngesikhumba sembongolo. Uya ngenyanyisa stick out of my church. Phuma lalandela uMandlovu uphoxe ibadlalami. Hawu nangu shezi bathwa bami. USigananda indoda elungile elunge very too much elunge njengobanana indoda enosizo. Ngizwile ukuthi usize umshayeli wesitimela. Ekhwesini esteshini wamdischargele isondo lesitimela ebeli flats windoda shezi uyangijabulisa ukuthi usize lo mshayeli wesitimela ngoba abantu bezofika lateness emsebenzini ngenxa yesondo eli flats lesitimela ndodana hawo mampele hawo ngane yami ngingathini nje uyabona ukhise nguthola kwena Kojenga lo mutole nge figel pelile. Wenze ukuthi ngiwini lotho ndodakazi. Uyabona mampelo sekufanele ukuthi sivele siyiklinye le ndoda yakho. Ngoba vele isilima. Sivele siyiphilile sobabili very too much. Holy oxygen. Amen. Wena ntombazane yakwaSikhosana nobubi. Uyazi uyangenyanyisa. Yeke lokho kungicisheliso. Ngoba mina ngiyona i-types yakho bezokungejwayela kabi. Bamba ungicishela amehla nesnacks la. Ngiyashelize manje. Wena mfana oyimetropolis corps. Angazi ukuthi usafuna la isontweni lami ngoba ube nesibindi ukho delivers. Ngenyanga ephelile ungibhala ithikithi lika 200 rand. What is stop light isamasikhanyisi. Angazi noma uzwanga nabakwa Eskom besho ukuthi ugesi vele uzoshoda kulonyaka. Kodwa bese uba nesibindi sokubhala umfundisi ithikithi awunamahloni never shyness. Usuyivalela amasanga ezulu. Phuma la ebandleni lami Khemani. Ntombazane yakwaSokhele ngeza uqoshela insizwa enhle ayikweshele lenke yamathekisi uthi wena unesoka lakho shame nalento oqosha ngayo uthi isoka lakho iyaswabisa ngoba mina ngeke ngayibona ngayibonela iqhude nje Ntombazane kaSokhele yekani ukuhamba niqosha ngeinono lakhe mani wena mfana mzakazeke awungisize endodana khipha lento ovale ngayo ubuso. Ngoba iyacasula, icasula mina kuphela kodwa icasula ngisho nentombi yakho. Khona manje ingane yabantu iyakhala ngokuthi isithandane nawe iminyaka emihlanu kodwa akazi kubona ebusweni. Ngisho ugeza uyikhiphi lento ebusweni. Awushaye sengathi uyaphuma la ebandleni lami ndodana ubuye uma usuyikhiphile leyo mask kaKhemani. Akhlali super serious. Last night. Bantu abamenye into engiphethe kabi yalo mfana umjomana othanda ukuthi awungithengele. We mjomana fana wena kanti uyothenga nini? Thenga ndodana ungasiphathisi igadi. Fana kamwelazi funda ukuhlonipha into zabantu uphume ebafazini babantu. Kungenjalo amakhekhe ubaza azolala amasolo uzowusutha umthofu. Kuyoqhuma ukhozi logwadu le ndodana ma. Mawungalwazi ukuthi luyini ukhozi logwadula bofunda iditionary. Babo ngicasula bloody fool demede man. Get out of my church. Atwabami. Sengikusho konke okwanamhlanje bengifisa ukusho. Enkonzweni yokukholopa. Ngithi alikhule njalo ibandla lakwaNtshebe. Iholy Gun Faith. Apostle Mission Church. In the skipper twash. Overkilling it ye. Tie my tie, I tie your tie. Julia Caesar, holy oxygen. Amens. Nyabonga bantu abami. Crowley.
Oh, oh, oh. Oh,